ili kuwawezesha Wakenya wengi waweze kununua hizo manyumba ambazo tunajenga. Tuko na housing fund ambayo tunataka kila Mkenya a contribute pesa kidogo, 3% of your income, 3% of your salary. Kama unapata shilingi 10,000, 3% ni shilingi 300 kila mwezi, uweke katika hiyo hazina. Pale mbele utakuwa tutakusaidia vile utanunua nyumba. Kama mshahara yako ni shilingi 20,000, unaweka 3%. Na tumesema kila mfanyikazi ambaye anaweka 3%, sheria itamlazimisha yule mwajiri wake pia na yeye aweke 3%. Na sisi tutaanza kama serikali, all employees of government, wale wafanyikazi wetu ambao tuko nao karibu 1,700, kila mfanyikazi wa serikali ambaye atatoa sehemu ya mshahara yake 3% kwa mambo ya housing, na sisi kama serikali tutampatia 3% every month ya salary yake. Kwa sababu leo Kenya tuko na actually na mortgages 1,040 peke yake. We are supposed to have 2 million mortgages in Kenya in the size of our economy. Na kutakuwa na ubaguzi, kila mtu ujipange na hapo.